Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi shuti mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri Isanga. Ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi, urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguye ibyaha ku banyamakuru batatu bashinze Iwacu TV ikorera ku muyoboro wa YouTube, rutegeka ko barekurwa. Koko rero barasohotse muri gereza bari bamazemo imyaka ine, bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa cumi 2018. Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack baregwa ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'igihugu. Umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Duhereye ku rugero rwabo ku byababayeho, ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Rwanda? Ese amategeko yemerera iki umunyamakuru n'itangazamakuru? Amategeko abuze iki? Mu izina rya bagenzi be turaganira na Mutuyimana Jean Damascene, Maître Ibambe Jean Paul ubunganira mu mategeko, nawe yatwemereye kutwigomera umwanya we. Mutuyimana, we uraho neza?
Muraho neza.
Maître Ibambe, muraho neza?
Ego ndabumva neza, ndabakurikiye, ndakumenye na neza.
Ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tukubanjirijeho uru rubanza ko urukiko rukuru rwatesheje agaciro ibirego by'umushinjacyaha. Umushinjacyaha yari yajurira?
Oya, kugeza kuri ubu ngubu ntabwo umushinjacyaha bwari bwajurira. Dutegereje rero ko iminsi 30 yemewe kujurira, aho umuburanyi wari wese ashobora kuba yajurira icyemezo cy'urukiko ishira, tukamenya neza niba koko umushinjacyaha utazajurira cyangwa se niba hagana ko kunyurira. Ariko kugeza ubu ngubu nta bujurire bwari bwatangwa.
Ese urubanza ruvuye mu rukiko rukuru rujuririwe rujya mu ruhe rukiko?
Ukurikije uko inkiko zicumbana hano mu Rwanda, urukiko rufite ububasha bwo kwakira ubujurire bw'imanza zivuye mu rukiko rukuru ni urukiko rw'ubujurire cyangwa se court of appeal mu Cyongereza.
Nuko Mutuyimana, maze rero mumara imyaka ine muri abere, mumara imyaka ine muri gereza muri abere, mwebwe ubungubu mumeze mute kuva musohotse muri gereza ku itariki ya gatanu y'uku kwezi?
Muri rusange turaho tumeze neza, turashima Imana. Turacyari kugerageza kwikusanya kugira ngo turebe ko twatangira ubuzima bwa hano hanze, kuko ureba igihe cy'imyaka ine kiba ari igihe kirekire, umuntu aba asa n'uwasigaye inyuma. Ariko turimo turisuganya ngo turebe ko ibintu byasubira ku murongo.
Iwacu TV ko mwafunzwe mwese uko mwayikoreraga, ubungubu siracyakora?
iracyari ku murongo ku rubuga rwa YouTube irahagaragara ariko ntabwo ikora no kuvuga ngo haheruka ibyo twashyizeho tutarafungwa ariko iracyari ku murongo nta kibazo.
Murateganya kongera gukora akazi k'itangazamakuru maze Iwacu TV mukongera mukayishyiraho amashusho n'amakuru mu gihe kiri imbere?
Yego turabiteganya tuzabikora kuko ubundi urukiko rwarabisesenguye rusanga nta cyaha dufite n'Iwacu TV muri rusange nta kosa ryayigaragayeho ubwo mbere nta cyatubuza kongera gukora akazi k'itangazamakuru ndetse tugagakorera kuri Iwacu TV nk'uko byari bisanzwe.
Harya ubundi Iwacu TV ntiyari yanditswe mu mategeko se y'itangazamakuru ryo mu Rwanda nk'uko amategeko y'itangazamakuru abiteganya?
Ubundi ukuntu amategeko nubwo ntayazi cyane ariko mu mwaka w'2018 ubwo twafungwaga ibintu by'imbuga nkoranyambaga urabona ko YouTube ari urubuga nkoranyambaga byasaga ntabwo byandikwaga nk'ibinyamakuru. Ubu rero aho tuvuganira ubu ngubu sindabimenya neza turacyari gushakisha amakuru ngo tumenye niba ibitangazamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga byo mu buryo bushyashya bwo ku mbuga nkoranyambaga niba basigaye babyandika. Ariko ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2018 tujya gufungwa ntabwo bazandikaga.
Ubwo rero bivuze yuko nyine nimumara kumenya nimba byandika muzongera mbese gukora mumaze kumenya nimba byandikwa cyangwa se nimba bitandikishwa mu mategeko?
Oya, ariko kuvuga ngo byandikishwa mu mategeko rero aba ari umuyoboro tunyuraho inkuru zacu nk'abanyamakuru, twebwe turi abanyamakuru twemewe n'amategeko. Ubwo ngubwo aho kunyuza amakuru nyine niho haba hasigaye ngo kugira ngo tugeze ku baturage kandi harahari ikuru ya muyoboro wacu.
Amakarita yanyu y'abanyamakuru muracyayafite?
Amakarita yacu urumva igihe gishize ni kirekire yabaye expired ariko cyangwa se yarangije igihe ariko turimo turashaka andi makarita mashyashya ajyanye n'igihe muri uyu mwaka w'2022 ngo nitumara kuyabona tuzabona tube twakongera kwinjira mu kazi.
Nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirimi cy'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku byerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wa mbere uri ku murongo ni Kwizera Ahmad. Kwizera we?
Yego Tomasi we.
Urakomeye?
Ndakomeye, ndi hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundumurenge wa Buyaga.
Igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Igitekerezo mfite, urumva nk'iyo umuntu wenda afunzwe imyaka ine ari umwere biba ari ikibazo. Hari ibintu byinshi aba yagakwiye gukora bikagira gute bikaba byamuteza imbere cyangwa se ibyo yakoraga akaba yabikomeza. Birakwiye ko ubutabera bujya butangirwa igihe bugakorwa hibanze kunoza ku burenganzira bw'umuturage. Ese ndibaza nk'abo bantu bafunzwe imyaka ine bikaboneka ko ari abere, nta kintu wenda nta kuntu wenda bashobora no kuregera, wenda bakabaregera nk'indishyi. Birakwiye ko itangazamakuru rijya rikora neza mu buryo bufasha abaturage, kuko iyo urebye usanga itangazamakuru rikoze mu gihe wenda turebe wenda urugero nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, itangazamakuru ryakoze nabi rishishikariza abaturage ribiha urwango mu baturage. Bagakwiye ko itangazamakuru rikora rigamije guteza imbere abaturage, kunga abaturage, kureka gukora ibintu bishobora kuba byatandukanya abaturage cyangwa se no kunyuranya n'ubutegetsi bw'igihugu. Kuko twitaye wenda kuri Afurika usanga itangazamakuru rimwe na rimwe ridakora mu mucyo mu rwego rwo guteza imbere abaturage. Usanga rimwe na rimwe bakora ibintu usanga rimwe na rimwe bivuguruzanya n'amategeko y'igihugu. Njyewe ndibaza nimba nk'amaradiyo akorera kunoza kuri YouTube rimwe na rimwe igihe wagira ngo nta mategeko bakurikiza, wagira ngo nta n'amategeko baba bafite, ugasanga rimwe na rimwe bapfa gushyiraho ibintu biboneye. Njyewe ndibaza ni irihe tegeko bakurikiza, ese ni ayahe mategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda?
Kwizera, urakoze cyane.
Ego.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda. Maître Ivambe Jean Paul, uyu munywanyi rero w'ijwi rya Amerika Kwizera arabaza ati bashobora kurekera indishyi ko babaye abere kubera iyo myaka yose batakaje, ati gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube hari itegeko ribigenga. Wamubwira iki?
No, arakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza ko umuntu yamara imyaka ine yose ategereje ubutabera noneho anafunzwe, kuko ubusanzwe mu mategeko icyifuzwa kugira ngo koko ibintu byite ko ari ubutabera ni uko ubutabera butangwa neza ariko kandi no ku gihe. Ubundi ntabwo bisanzwe mu buryo busanzwe n'urubanza rurengeje amezi atandatu bitararangira cyangwa se ngo icyemezo cyabo kimenyekane, hano tuvuga ko urwo rubanza rwatinze. Ubwo rero wakuba cyangwa ukagabanya imyaka ine n'amezi atandatu ku nzinshuro ntabwo bisanzwe. Ibyo wenda ni buryo byatuma wenda umuntu abantu nk'aba ngaba batekereza ati wa mugani bigenze gutyo, nta buryo ki umuntu yarega indishyi ko yafungiye imyaka yose kandi agaragaza ko ari umwere kandi ko kuri kiko narwo rukaza kubibona gutyo. Ndavuga ko ari inzira igoye, ni inzira igoye ikurikije amategeko yacu uko ameze. Icya mbere kugira ngo uregere indishyi ni ukugaragaza ko hari igikorwa cyakozwe kikakugiraho ingaruka, ariko icyo gikorwa kikaba cyarakozwe mu by'ukuri akaba atari ikintu kibi cyangwa se agifite ikintu cyakwangirije. Ni ukuvuga ngo aba bavandimwe, aba banyamakuru uko ari batatu, igihe cyose cy'imyaka ine bari bamaze bafungiwe by'agateganyo, ariko hakaba hari ibyemezo by'inkiko bivuga ibyemezo by'inkiko kubera ko muri icyo gihe cy'imyaka ine mu by'ukuri ntabwo twari twicaye barabizi, twazengurutse mu nkiko zishobora kuba zigera muri enye. Nibyo, kuko twaje mu nkiko urukiko rw'ibanze, urukiko rwisumbuye, urukiko rukuru ndetse n'urukiko rw'ubujurire. Izo nkiko zose uko ari enye twazigezemo turwana no kugira ngo turebe ko abantu bashobora kuba barekuwe by'agateganyo. Ariko kandi tugira imanza nyinshi, nubwo tuvuga ngo ni urubanza ariko hari imanza nyinshi zishobora kuba zigera muri icyenda niba byibeshye, ku buryo twagiye n'ibicamanza inshuro zigera kuri mirongo itatu cyangwa se zinarengaho. Kigerageza kugusaba ko wenda ese byakunda ko barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa badafunze, ese byakunda ko duhabwa itariki, ese byakunda biragenda bifata ikigize cyose cy'imyaka ine. Ariko icyo nshaka gusobanura aha ngaha ni uko bisa nk'aho bikomeye, ntabwo biha amahirwe kubera ko hari hari ibyemezo nyine bibafunga by'agateganyo, kandi ibyo byemezo uburyo inkiko zagendaga zifata ibindi bikemezo bishobora gufatwa ntibirye nacyo ukakijubiza ibindi rukiko narwo rukongera rukacyemeza, naho waba utakishima ariko cyafashwe n'urukiko kandi bivuga ko bifasha ari kurigiza amategeko iki cyemezo nyine kiyakiriza, ari niyo mpamvu bari bafunze nyine by'agateganyo. Ariko icyo umuntu yishimira cya mbere ni uko ukuri kwabo kwaje kugaragara, kuko uko bahakana ibyaha baregaho urukiko rwemeje ko bifite ububasha, rwemeje ko ibyo byaha nta byabayeho, ntabyo bakoze. Ingero zo kuregera indishyi bisaba kugaragaza kereka haramutse hari igihe baba barafungiye mu by'ukuri nta cyemezo cyafashwe mu buryo bukurikiza amategeko kibafunga bihari, icyo gihe byose byaba bihari. Ikindi hari wenda mu bindi bihugu aho tujya tubona nyine nk'ibimeze gutyo, naho waba ufunze by'agateganyo wenda hatarabayeho kwihutisha urubanza, ushobora kurega leta uvuga ko yananije mu by'ukuri kuguha ubutabera mu gihe cya nyacyo, kuko niyo ifite ubucamanza. ariko hano ntabwo dukunze kubibona, ariko hari impamvu tujya twumva zo hanze yaba mu bindi bihugu cyangwa se mu nkiko mpuzamahanga
Metri Bambe reka ibyo tuze kubigarukaho mu kanya, ahubwo ubanze ukomoze kuri iki kibazo cya kabiri cya Kwizera, aho avuga ati ese gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga, yatanze urugero nyine rwa YouTube, ari byo na bagenzi bacu bari barazize, hari itegeko riteganya uburyo amakuru atangazwa, amakuru si ibitekerezo, usibye ko n'ibitekerezo bishobora kwinjira mu makuru, hari itegeko riteganya ko mbese uburyo imbuga nkoranyambaga zitangazwa amakuru yego n'amakuru hari itegeko rihari
mu by'ukuri muri rusange nende nk'ubikorwaho n'ibindi, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni uburenganzira twese duhabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kandi ni ryo tegeko risumba ayandi, ariko bikavuga ko hajya nk'amategeko agomba kuvuga uko ubwo burenganzira bwubahirizwa. Mu Rwanda rero dufite itegeko, uburyo dufite ni ryo mu 2013 rigenga itangazamakuru mu Rwanda. Ibyo ni byo itegeko rivuga muri rusange ko itangazamakuru rikorwa, uko umunyamakuru ni nde, ese ni ryari umuntu yitwa ko ari umunyamakuru w'umwuga, ese iyo agize ikibazo agana hehe. Iryo tegeko ni ryo risobanura mu by'ukuri ibijyanye n'imikorere y'itangazamakuru n'imyitwarire y'abanyamakuru muri rusange. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibijyaho gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha za YouTube, social media, hari ikibazo gishingiye kuko abantu babyumva n'uko itegeko ribiteganya, ariko muri rusange icyo navuga cyangwa se uko bihagaze n'uko ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga uko bikora
ntategeko ryihariye dufite mu Rwanda ibigenga.
Noneho itegeko ry'itangazamakuru mu ngingo ya 19 na Rwanda Masoni yabikomojeho rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira, kunyiga cyangwa kohereza amakuru kuri interineti, kandi akaba afite n'uburenganzira bwo gukora urubuga rwa interineti anyuzaho amakuru ashaka agera ku bantu benshi. Ntaho agiye kwakura uburenganzira, ntaho agiye kwakura uruhushya. Niyo mpamvu njya kuri YouTube nkakora shene nkavuga ibitekerezo byanjye uko bishaka. Ndetse iyi ngingo inavuga ko gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interineti bidasaba kuba ubikoze aba ari umunyamakuru w'umwuga. Ni ukuvuga ngo uburenganzira bwa muntu wese afite. Rero ubu burenganzira n'abanyamakuru barabufite. Ni ukuvuga ngo nk'uko Damasoni yabivuze, umunyamakuru w'umwuga uhisemo gucisha ibitekerezo bye cyangwa se amakuru ye kuri YouTube, nk'uko ijwi rya Amerika ryahisemo kubicisha muri FM ku minara cyangwa se mu mugabo ufite televiziyo, we agahitamo kujya kubicisha kuri YouTube, undi agahitamo kujya kubicisha kuri Instagram. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu ajya kwaka uburenganzira. Icyakora kuko afite ikarita y'itangazamakuru azafatwa nk'umunyamakuru. Ariko kuko uburenganzira bwo kuri interineti cyangwa se bwo kugira urubuga rwa interineti bufite n'umuntu uwo ari we wese, n'umuntu utari umunyamakuru afite uburenganzira bwo kubikora no gutangaza ibitekerezo. Kuko ishingiro ry'iyi ngingo ni uko buri muntu wese nyine afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo.
Radio Ijwi ry'Amerika, yego.
Ikibazo kikaba kuko nanga none nko tuzatandukanya abanyamakuru n'abatari abanyamakuru gute, tuzatandukanya ibitangazamakuru n'ibitari ibitangazamakuru gute. Ibyo rero nibyo biganiro bimwe biriho biri kureba ngo ese byakunda ko noneho na za social media, imbuga nkoranyambaga nazo zigenzurwa kugira ngo umuntu agifungure nacyo ahabwe uburenganzira. Kuko ubungubu icyaba nk'umuntu akoreyeho ikosa cyangwa se icyaha bikurikiranwa mu yandi mategeko asanzwe, bo dufite n'itegeko rikumira ibyaha bikorewe kuri interineti cyangwa se muri mudasobwa, ibyo twita cyber crime. Ni ukuvuga ngo ariko ku bijyanye no gukora itangazamakuru gukoresha imbuga nkoranyambaga nta tegeko ryihariye tugira. Ingingo iri mu itegeko ry'itangazamakuru yo ubwayo ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yashyiraho kuvuga.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni Maitre Ibambe Jean Paul yunganira abanyamakuru ba Iwacu TV baherutse kurekurwa. Rero urukiko rukuru rubagize abere rubahanaguraho ibyaha, ubushinjacyaha bwari bwabageretseho. Abo rero ni Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack. Mutuyimana rero nawe tukaba turimo tuganira ari kumwe na Maitre Ibambe, bombi bari i Kigali. Kuri telefone dufite Niyitanga Simon na Mugisha Jean. Niyitanga we? Urahura komeye?
Uraho neza?
Yego yego, wabwira abatumirwa aho uherereye se?
Ndi i Kigali, ndi muri Kicukiro.
Yego, gusha ku ngingo.
Nibyo icyo nashaka kuvuga aha ngaha. Icyo nshaka kuvuga njyewe hano ni uko kuba barafunzwe igihe kingana gutya ku giti cyanjye nakabaye numva ko binyuranyije n'amategeko, kuko igihe bamazemo batarakatiwe bakaba bagizwe abere, uko numva njye numva bagakwiye kuba nabo bitabaza inzego bakangera nabo bakarega ko bafungiwe ubusa.
Ibyo twabikomojeho Maitre Ibambe yabisobanuye neza, ahubwo rero ubwo ngubwo niba utakurikiye wajya kuri internet ku rubuga rwacu y3@ radio yacu vo@.com. ikiganiro kizagumaho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose.
Aho nari mari nabyumvaga, ariko
yego
icyo nashakaga kwibaza aho ngaho njye nkurikije uko inkuru bayitangaje n'igihe bayitangarije, icyabayemo ni uburyo inkuru yihutemo. Ese kuba iyo nkuru bayi umuntu yayikora ako kanya agahita ayitanga wenda nyuma ikaza kugaragara ko yari inkuru wenda atarakwiye kuvuga icyo gihe, ntiwarimo ikibazo aho ngaho? Icyo nasusabira ngiye ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko ubwo bavugurura imikurikiranire y'imanza kugira ngo urubanza rw'umuntu rujye rwihutishwa, kugira ngo umuntu amare imyaka myinshi yose afunze kandi nta cyaha yahamijwe.
Ye, Niyitanga urakoze cyane.
Mwakoze.
Noneho duhamagare Mugisha Jean. Mugisha we.
Ni.
Urahura komeye.
Ari nkanda cyane kwese.
Ongera wibutse abateza amatwi ijwi rya Amerika n'abatumirwa by'umwihariko igihugu urimo.
Ndimo gukagambira ifaka. Nimugande mu rundi, nkabande mu rundi.
Ye nuko nuko gusha ku ngingo.
Ego nagomba ite ni ukeza n'ongera cyane mu tabera bwo Rwanda kugira gafashe ko bandika ibyera.
Yego.
Biraboneka yuko iyo tabera umaze kwandika ibyera umuntu egarima yuko ubu icyakirya cyamwagiye cyane atacyaba yagiriye ama ubu ndetse n'ubwo byabatumire nk'ubu atangira agiye ibijyanye n'amategeko dukurikiranye ku by'imbuga ngurukanabumenyi cyane cyane urubuga rwa YouTube n'urubuga rwa Instagram abaca ku bintu bisanzwe bitandukanye kandi ugasanga byinshi harimo ibitaba muri make ari ukuri afitemo n'ibyo byo guhiga abari nka marketing aje hirya amabwiriza
yego
nshaka mbaze nk'umwe gisata kigeze itangazamakuru cyangwa ibikurikirana ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu haba mu Rwanda reka no mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko ko bakurikirana ikintu kimwe ku kindi cy'amakuru ahaba hanyuma iyo babona atari amakuru iyo bakayabeshyuza bavuga ati iyi nkuru si yo cyangwa bakabwira uwanditse icyo kintu ati ni ibintu bitangira ibyemera nabwo mase n'ubaza uwo azinjira n'amategeko hama nongera nk'abajyanye iyo yasanze umuntu yatanze inkuru itariye cyane iyo gahumurwe cyangwa icy'umutima abantu cyangwa ingabanya umutekano amategeko hari igihe yaba akurikiranye umuntu agahaha cyangwa bakamubwira ati yishyuze iyo nkuru
yewe Mugisha urakomeye cyane ijwi rya Amerika yewe ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se mutuyima uyu Mugisha hari akantu yakomojeho avuga uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se kunyomoza ikintu gitangajwe inkuru itangajwe mwebwe hari abantu bigeze mu mwuga wanyu kuri YouTube yanyu kuri channel yanyu iWatch TV hari abantu bigeze basaba kunyomoza amakuru mwatanze
oya ibyo ngizwe mu rukiko ni nabyo twaburanaga twabazaga pitse ko mu turege byanze ibindi bikomeye kandi itegeko hari ibyo itegeko rigenga itangaza amakuru hari uburyo biteganya ko umuntu yabangamiwe n'inkuru y'igitangaza amakuru icyo ari cyo cyose runaka gikorera mu Rwanda cyangwa se cy'ikinyamahanga ariko gifite abagihagarariye mu Rwanda ko hari uburyo buteganywa n'amategeko agomba kunyomoza n'iyo nkuru cyangwa se hakaba hari uburyo ashobora kujya kuregera urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ibyo bikaba bitarigeze bikorwa bimeze bityo ubwo rero ubutabera bwarabikurikiranye koko busanga ibyo twavugaga ni ukuri inkuru twatangazaga icyo gihe bari ukuri ahanini inkuru bagendaga badushinja babonaga ko zipfa kuba zaragize ibyaha inkuru zijyanye zishingiye ku mubano w'u Rwanda utari wifashe neza ibihugu by'abaturanyi mu 2018 ndetse n'iby'inyeshyamba za FLN zagabaga ibitero mu majyepfo y'u Rwanda muri icyo gihe twabaga twagiye tuzitangazaho twagiye tuzumva ku bindi bitangazamakuru bitandukanye tukazitangaza tugashyiraho n'ubusesenguzi bwacu nk'abanyamakuru uko tubibona hanyuma tukabitangaza ariko muri rusange nta muturage uwo ari we wese wigeze agira ikibazo ku makuru twatangazaga ahubwo baradushimiraga baduhaga ibitekerezo badushimira kubera ko haba kuri YouTube hari uburyo bwo gutanga ibitekerezo bwo babuhari ubwo bwarakoreshwaga ibitekerezo tukabyakira twabaga twabahaye n'inimero za telefone twari dufite n'imbuga nkoranyambaga zose zisanzwe zikoreshwa mu Rwanda izo Instagram Twitter Facebook nta muturage wigeze rero atugezaho ko hari kitagenda neza mu makuru twabaga tubagezaho
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga niko se mutuyima mugize gutya urukiko rukuru rubahanagweho ibyaha kuri wowe na bagenzi bawe abanyamakuru mwabyigiye abanyamakuru b'abanyamwuga kuri mwebwe uru rubanza urabona mu rukiko rukuru rushobora kuba ruvuga yuko ubucamanza bushyigikiye ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru.
Yego nicyo bivuze. Kubera yuko twabigaragaje mu rukiko, urukiko rukabyemera rukabibona ko ibyo twatangaza ari ukuri, mu gihe bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bwabibonaga bwanabishinjaga. Kigaragara n'uko ubucamanza mu Rwanda bushyigikiye ubwisanzure bw'itangazamakuru, ahubwo ikibazo kiba gihari ni imikoranire y'inzego z'ubutabera zo hasi, ni ukuvuga ribu na parike zidakorana n'urwego rwigenzura rw'abanyamakuru cyangwa se n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, kugira ngo niba babonye hari ikintu kitagenda neza mu gitangazamakuru bakaba bakigira ikibazo, babanze babaze urwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo bariganireho, bababwire bati ko urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura ariwe babwire ko ibi bintu umunyamakuru yakoze turabona atari byo kuko biri mu nshingano zabo, cyangwa se turabona ari byo. Impamvu twafunzwe iriya myaka yose ni uko tutigeze tunyuzwa mu iyo nzira, tutigeze tugezwa imbere y'urwo rwego, urwo rwego narwo rukaba rwaragiye kubimenya, urukiko rwaramaze kubifataho icyemezo twaradufunze iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo nta kindi rero cyagombaga kubaho, twagombaga gukora ubwo buroko bw'iminsi 30 y'agateganyo tugategereza ko urukiko ruzongera rugafata ikindi cyemezo. Twaragifashe nubwo byabaye bitinze ariko twarabyishimiye.
Nuko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwo hari gasopo rwari rwarigeze rubaha mu mwuga wanyu?
Oya, ntayo.
N'ubu ngubu ntacyo ruravuga ku kazi kanyu mwakoraga? Mbese mu rwego ariko rwo kubagaya?
Oya, nta kintu ruravuga. Urumva ntabwo rwari kutugaya, kuko rwari kutugaya mbere y'uko tujya gufungwa. Ibyo dukora n'ubundi baba babizi, barabireba, gatwara abanyamakuru babo. Yaba hari ibintu dukora bihabanye n'amahame y'umwuga wacu, bari kuba barabitubwiye. Ubu rero kuba twaramaze guca mu nkiko, urukiko rwarabisobanuye, ntabwo aribwo bajya kutugaya ngo bavuge bati ariko mwakoraga nabi. Ntabwo twakoraga nabi, nabo ubwabo bari babizi, ndetse n'urukiko rwarabigaragaje. Urumva ko bataduhamagara ngo baze kutugaya, ahubwo baduhamagara wenda badushimira.
Noneho tugaruke kuri Maitre Ibambe, kuri iyo mikoranire y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inzego z'ubutabera, uhereye ku bugenzacyaha, ku bushinjacyaha, bakorana bate? Hari amategeko avuga ngo nk'umunyamakuru niba hari ikintu abashinzwe inzego z'ubutabera bashaka kumukurikirana, niho bagomba kubanza kugisha inama urwego rw'abanyamakuru bigenzura?
Murakoze. Nibyo koko, mu Rwanda hari ikintu bita ukwigenzura kw'itangazamakuru cyangwa se media service regulation. Ni bimwe mu bintu byaje ari bishyashya mu mwaka w'2013, kuko nibwo Leta yarekeye aho kwigenzura itangazamakuru, ikavuga ngo bikorwe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Uko bigenda ubusanzwe ni uko umuntu wese, yaba umuntu ku giti cye, ishyirahamwe cyangwa kiki, ufite inkuru yatangajwe akaba atanyuzwe n'uko yatangaje, ashobora, afite uburenganzira bwo gusaba. Mbere y'uko najya no muri uru rwego rwa Rwanda Media Commission, afite uburenganzira bwo gusaba wa munyamakuru cyangwa undi watangaje ya nkuru ngo kosore ibintu, niyo mpamvu ibi bintu ntabwo ibi bintu ari byo, kuko umuntu wese watangaje cyangwa wavuzeho afite uburenganzira bwo gusaba, bwo gusubiza cyangwa se bwo gusaba ko akwizeye ko cyegukanye umuntu. Ibyo ni ibintu biteganyijwe mu itegeko rigenga itangazamakuru. Iyo wa munyamakuru cyangwa se itangazamakuru kitabikoze, umuntu ashobora kugana urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyo bidakunze, hashobora kubaho ko umuntu ajya mu rukiko. Ariko mwumvise ko nakunze gukoresha ijambo ngo ashobora. Ntabwo itegeko dufite uyu munsi rigira iteka. Naho ni byiza kubivuga kubera ko turimo muri uru rubanza, hari aho twasabye urukiko tuti ariko iki kibazo ntabwo cyakagombye kwakirwa mu gihe hatarabayeho kubanza guca mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, kubera ko ingingo ya 21 y'itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda ivuga ko umuntu ufite ikibazo ku burebure kubanza kujya mu rwego rw'abanyamakuru b'igenzura, ariko bari gusuzumye babona ni ashobora kuvanga birogukene ubushono ntabwo ari ihame ari itegeko. Hari igihe rwose twahuranye mu rukiko rukuru turi duhagaze kuri icyo kintu, ariko urukiko rwemera ko kuko abo bantu ari abanyamakuru n'igitangazamakuru baracyemera, ariko baravuga ngo ntabwo byabuze umushinjacyaha kuba aramutse abonye n'icyaha yagana mu rukiko. Icyo ni icya mbere. Hanyuma rero ku mikoranire, ubundi ikintu cya mbere gikwiye gushingiraho ni uburyo abantu bumva imikorere y'itangazamakuru. Kugeza mu mwaka w'2018 mu Rwanda twari tugifite icyaha cyo gusebanya mu ruhame, cyitwa icyaha ari icyaha ugikoze ahita ajyanwa mu rukiko. Ariko abantu bakora ivugizi baravuga bati gusebanya nibwo ntabwo ari sosiyete zicuraga, ahubwo ni umuntu ku giti cye. Icy'ingenzi ni uko hari umuhage habaho uburyo cy'umuntu asubizwa cyangwa asamirwa ibyamwangirije. Noneho baravuga bati bikwiye kuba mbonezamubano bivamo ntibigera kwitwa icyaha. Ariko ari nayo mpamvu akenshi amakosa cyangwa se ibintu abanyamakuru baba bakoze, kuko ikintu yashobora kujyamo byihuse ni ugusebanya, ubundi byakagombye kuba bigifatwa mu rwego rw'imbonezamubano. Ari nayo mpamvu byagakwiye kujya bijya aho mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Rero iyo umuntu agiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha, bigahura n'umuntu ubyumva wumva ko hari uburyo itangazamakuru ushobora kugenzurwa, hari ubundi rwego rugenzura itangazamakuru. Hari igihe habanza kohereza ba abantu cyangwa se cya kirego ati aha hantu ugiye baramufasha, kubera ko urwo rwego ruhana abanyamakuru, urwo rwego icyo wangirijwe wagisubizwa cyakozwe n'umunyamakuru mbere y'uko bijya no mu rukiko. Ni nacyo abantu bifuza cyangwa se abantu bifuza ko koko uko kugendera kw'itangazamakuru gukoreshwa. Ariko bikavuga ko nanone nta bintu byakorerwa mu itangazamakuru bitaba ibyaha ku buryo byakorerwa mu rukiko. Impamvu bivuga gutya ni uko wenda ibi ni uburyo bugaragara ku banyamakuru, ariko se niho batari abanyamakuru cyangwa se bakoze ibindi bintu bisa nk'ibyo abanyamakuru bakora ariko batabikorewe mu itangazamakuru cyangwa batari abanyamakuru byagenda bikabakorerwa bisanzwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe habaho kwifashisha n'andi mategeko kugira ngo bikurikirane, ariko uburyo bwiza n'umurongo igihugu kiriho ni uko ubundi ibintu byakagombye kujya mu kugendera ku itangazamakuru. Twahoze dukora n'ubuvugizi turi kuvuga ngo nk'uko uyu munsi nta kwitorera ngo njye kwegera urukiko mfite ikibazo n'umukoresha wanjye, ikibazo cy'umurimo ntabanje kunyura ku mugenzuzi w'umurimo mu karere ntuyemo runaka cyangwa se ikibazo cyabereye ngo cyakirwe, nk'uko n'ubundi kirego kirega umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru kitari gikwiye kwakirwa kitarabanza gucishwa mu rwego rwo kwigendera kw'itangazamakuru. Ni nabwo buryo bwatuma abantu mu by'ukuri bakora bumva ko akantu kose kabaye ni mu rukiko ni mu rukiko, harimo kuba bagira ingaruka nk'iyi myaka ine yose umuntu afunze by'agateganyo ategereje kubona ubutabera.
Mukomeje kumva Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku bwisanzure n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu Rwanda. Abatumirwa ni Mutuyimana Jean Damascene wo mu kinyamakuru Iwacu TV gikorera kuri YouTube, na Maître Ibambe Jean Paul wunganira abanyamakuru ba Iwacu TV. Urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguyeho ibyaha rurabarekura ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi. Abo rero nyine ni Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack. Mu byo baregwaga harimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'u Rwanda by'umwihariko mu mahanga. Niko se Mutuyima umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Ubwo bugome mwebwe mwari mwabwakiriye gute mumaze kumva ibyo avuga?
Oya buriya ntabwo twabyita ubugome.
Ndavuga buretse nsubira inyuma gatoya, kuko kugusabira imyaka 22 yo kugufunga ni ukuvuga ko akubonamo umugome wa wundi wo mu rwego rwo hejuru.
Nyine nibyo nashakaga kuvuga, kubera ko abashinjacyaha nabo bakoresha amategeko.
uriya dosiye bari bamuhaye akurikije amategeko yenyine agateranya ibya kuko n'ubundi nabagagiye kubishinga ziko bizaduhama hari imyaka nyine ibyaje biguhamye abagomba kugusabira biteganyijwe n'amategeko abanyumva ugomba gufungwa bitewe n'ibyaha agushinga avuga ko wakoze ubwo rero umucamanza nubwo yagusabira iyo myaka 22 zabiri mu bushishozi bw'umucamanza niwe ugena icyo agomba gukora ntabwo umushinjacyaha ashobora kugusabira no gufungwa burundu ariko umucamanza akaba yabireba akaguha umwaka umwe akaba yaguhingira icyasa akakugira n'umwere abonye ko nta cyaha kiguhama ntabwo kuba baradusabiraga imyaka ingana kuriya twavuga ngo ni ubugome ahubwo buriya nibyo amategeko ateganya
yego ariko rero nyine wowe ku giti cyawe wowe na bagenzi bawe umushinjacyaha yababonagamo abagome none se imyaka 22 si y'ubugome bukabije
iyo myaka 22 nk'uko nabikubwiye ikomoka ku nyito z'ibyaha cyangwa se ku bwoko bw'ibyaha baturegaga ubwo n'ubundi kubera ko ubucamanza aribwo bwabirebye iyo n'ubundi biduhama bagombaga kuduhana bashingiye ku mategeko hari yateganya iyo myaka yose ariko kubera yuko bitaduhamye ntabwo babiduhaye kuba yaranayisabye nk'uko nari maze kubivuga ntabwo aribyo byari bisobanuye ko bagomba kuyiduha ntabwo bavuga ngo kubera ko umuntu agusaba imyaka runaka biteganywa n'amategeko ni ubugome terefe uramutse uvuze ko amategeko ariyo afite ubugome
amategeko akurikirana ubugome
ariko ntabwo bavuga ngo umuntu urimo ukurikiza amategeko niwe mugome ahubwo ngo amategeko niyo wareba ukavuga ati ubundi kubera iki ibintu nk'ibi ngibi akaba imyaka ingana gutya akaba ari byo uzongera nabyo aho kugira ngo ubirebere ku muntu kubera ko aba arimo akoresha amategeko ntabwo aba yigusabira
oya mutuyimana
muziranye bari mu kazi
mutuyimana ntabwo navugaga ko umushinjacyaha ariwe mugome ahubwo kubera ko umushinjacyaha nyine wakurikirana ibyaha nabyise ubugome yego yabakurikiranyeho
ubugome nyine
aha nuko reka metre hita ukomerezaho
wenda inkunganiye nkaho ubu bazira ngo koko mwiyumvaga mubwo bugome bugeze aho bwa nsabirwa imyaka 22
naho ngaho rwose none se metre dukomereje aho ngaho aba banyamakuru bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru cyangwa n'irindi tegeko mpanabyaha kuko ita iry'itangazamakuru ryo ntabwo ari mpanabyaha ryo
by'ukuri ntabwo bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru ibyo nigeze no gukomezaho ko twashatse kubishyira imbere ngo turebe ko aribyo byakurikijwe ariko biranga ariko bo bakurikiranwa kuko ibintu inkuru bari bakurikiranyweho gutanga hatangajwe mu gihe mu rwanda hakoreshwa itegeko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cyo mu 2012 ingingo rero zacyo zivuga zirebana n'ibijyanye no guteza imvururu muri rubanda gutangaza amakuru agamije kwangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga guteza imvururu bazize ndetse no gutangaza amajwi n'amashusho bihinduye uko byafashwe nizo zakoreshwaga mu kubakurikirana nizo babakurikiranaga bakoresheje ibyo mu gitabo muri kode penali yagize iyo mu 2012 cyari igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda icyo rero cyaje gusimburwa mu 2018 tugana mu mpera n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'ayo mategeko abiri rero yagiye akoreshwa ariko kuri ibyo byaha hari icyo urukiko rwagaragaje ko badakwiye kugikurikiranwaho kubera ko itegeko rishyashya rifata nk'icyaha kuko ubusanzwe iyo haje itegeko ryatangiye gukurikiranwa hanyuma iryo tegeko rikaba riteganya igihano gitoya ugereranyije n'icyo mbere cyateganywaga hakurikijwe rishyashya ariko kuko noneho nta nubwo rero byari bikiri nta nubwo cyari igihano gito ahubwo noneho cyaravuga ko kiri icyaha bituma batagikurikiranwaho ubwo mu biri bitatu buriya impamvu basabaga imyaka 22 bateranyaga igiteranyo cy'imyaka yizi hano biteganywa muri kuri byo byaha bitatuza gukora ibikaje kuba bavuze n'imburane bomeza mugambi mu gukora icyaha bakagenda bateranye ayo rero kimwe mu gufata icyemezo n'icyuko rwavuze ko cyane gakwiye kugikurikirana nk'uko kigifatwa nk'icyaha hanyuma ku bindi bagaragaza ko badakwiye mu by'ukuri nta bimenyetso bigaragaza ko ibyo bakoze nta cyaha bakoze mu by'ukuri.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya we,
yego,
urakomeye,
muraho neza.
Bwira abatumirwa n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibutse aho uherereye.
Nk'ibisanzwe ntuze ko ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi. Nakinyinyeje ko nakinyinye iyo ntaraho ariko ubundi muri Gasabo.
Njyemba mbizi ariko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ntabwo baba babizi bose, n'abatumirwa ntabwo baba babizi. Urakoze rero kutumenyesha aho uherereye, nuko gusha ku ngingo.
Neturenge nabanje kumusuhuza, ndagira ngo mubaze ese iyo umuntu afunzwe imyaka ingana kuriya azira ubusa cyangwa bagasanga nta cyaha yakoze, ese yemere kuri kuregera indishyi z'igihe maze atakaza nta atarimo gukora?
Ruhamya, ibyo ngibyo yari yabisobanuye, ariko rero kubera ko numva uri kuri radio, uri kumva radio cyangwa?
Oya, ndimo kumva radio, nafunguye ikiganiro cyatangiye.
Noneho kurikira radio, metre yongera kukubwire mu magambo magufi cyane igisubizo yari yatanze, kubera ko umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wahamagaye mbere witwa Kwizera Ahmad yari yabibajije. Reka dusabe metre Ibambe agusubirire muri makeya igisubizo yari yamuhaye. Metre, kuregera indishyi ku muntu wafunzwe akaza gufungurwa ari umwere?
Reka twongere tubisubiremo, kugira ngo wemererwe kuba waregeregera indishyi noneho bikunde kuzihabwa wari ufunze by'agateganyo, kereka ubashije kugaragaza ko icyemezo cyagufunze nta cyemezo cyari gihari kigufunga by'agateganyo. Ni ukuvuga ngo niba kuko gufungwa n'amategeko by'agateganyo bifite uko bisabwa, urukiko rukabyemeza, niba hari icyemezo cyemeza ko ugomba gufungwa by'agateganyo ukagifunga, bakagenda bongeresha nk'uko byagiye bigenda. Ntabwo byoroshye ko wabasha kuregera indishyi ngo bizakunde. Ari nayo mpamvu twavugaga ngo ibyakabaye byiza abantu bagiye bakurikirana badafungiye, noneho bakazafungwa ari uko bagiye gukora igihano, cyangwa se noneho niwe bigaragara ko abyaye ngombwa ko afungwa by'agateganyo, urubanza rwe rukihutishwa kugira ngo igihe bizagaragarira ko ari umwere koko azaba atari umuntu mu by'ukuri wakoraga igihano kandi nta cyaha yakoze. Kuko hari ibyaha bihanishwa igifungo cy'amezi atandatu, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Hari abantu bashobora kuba barahamwe n'ibyaha bakinjira muri gereza bagasohokamo bakabasigamo, bo ari abere kandi bakirimo, ariko bagize gutya bafunze by'agateganyo. Bivuze ngo biba byakundaga ngo umuntu ajye afunga by'agateganyo rwose, ariko babona nta bundi buryo bwashoboka, cyangwa se niba afunze by'agateganyo byihutishwe. Naho ku bijyanye n'indishyi n'inzira ifunganye biragoye, kereka habashije kugaragara ko icyemezo wenda cyabafunze by'agateganyo nta gihari, cyangwa se cyafashwe mu buryo budakurikije amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika
yoroha kukunda, bo bari bafunze nyine kubera ibyemezo by'inkiko byagiye bifatwa mu bihe bitandukanye.
Mutuyima, iki kibazo cyagarutse cyane, ntabwo nawe wigeze uvuga icyo ubitekerezaho nk'umunyarwanda wafunzwe hanyuma aza gufungurwa nyuma y'imyaka ine ari umwere, wowe mu mutima wawe wumva indishyi zikwiye?
Mu mutima wanjye numva indishyi zikwiye, kubera ko imyaka ine umuntu aba yarahombye ibintu byinshi, ariko kubera imbogamizi z'amategeko zihari nta kundi umuntu yavuga, navuga ngo ubuhombye arabyimenyera nyine, ni ukubyakira uko bimeze. Ariko hasaba abashinzwe gushyiraho amategeko kuko icyo kintu bagikosora, wenda byafasha no mu kwihutisha ubutabera, kubera ko wenda buriya usibye natwe hashobora kuba hari abandi bantu basaba kuba wenda banafungiwe n'imyaka irenga iyacu bari ku minsi 30 y'agateganyo, cyangwa se hakaba harimo n'abandi muri gereza, abantu bari muri gereza baregwa ibyaha ariko bafunzwe igihe kinini cyane ugereranyije n'ibihano bashobora no guhabwa baramutse bahamye n'ibyaha. Ngo rero abashinzwe gukosora amategeko, abanyamategeko bacu bakwiye kubikosora bakabikora kugira ngo umuntu nafungwa akarenza igihe yagombaga gufungwa cyangwa se agahabwa ubutabera mu buryo butari bwo abe yabasha kuregera indishyi byafasha no mu kugira ngo n'abatanga ubutabera babyihutisha umuntu ajya ahabwa ubutabera mu gihe gikwiye.
None se nkawe w'umunyamakuru na bagenzi bawe nk'abanyarwanda mufite ububasha n'uburenganzira bwo kujya kubwira intumwa za rubanda nimudukorere ibi ngibi, hari ibyo muzakora ku buryo butomoye mwabikora?
Ibyo ngibyo twabikora kubera ko turi abanyamakuru, turi izifu rya rubanda, dufatanyirije hamwe n'abandi banyamakuru ndetse na n'imiriya miryango yacu, ishyirahamwe ry'abanyamakuru, twabikora aho twakora ubuvugizi bigakosoka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Maître Ibambe Jean Paul, nagira ngo ngushimire cyane rwose, urakoze cyane.
Cyane namwe.
Mutuyimana Jean Damascene, nawe ndagushimiye cyane, no mu izina rya bagenzi bawe Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nibutse yuko urukiko rukuru rwabahanaguyeho ibyaha ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi rutegeka ko muva muri gereza mwari mumazemo imyaka ine yose. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu, murakarama.
Formé mon anaïe. A tu la toujours un secret mon côté mi balé pour naïe mon go. Mama,
Willy Carlos. Restons comme
Furaha mano moja na upendo
vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dr. Mash.